na vibaya duniani jamani msisikie wala usiambiwe vita vibaya duniani wenzetu huko Hiroshima inji ya Japani waliuawa sana na mabomu ya nyukilia matomiki ah.
Mama had the money. Mama, Baba had the money.